alikuwa anasema ati mademo wa kitambo alikuwa gana vanguo, yuko na kamisi na yuko na suruali. Si ndio? Mademo wa siku hizi yuko komando na skirt. Ati ki like tofauti tiki like. Tony, lessons kandi wa Melani ilo na filigi unanidi kuambia hatu. Because me the most unpopular ilikuwa hiyo yangu ila nilienda last year nimechapwa. But when gani, like an unpopular lesson, ni utaka kuambia wasee but unogopa maybe backlash ama. Ama kitu Melani tu ile and you'd want to pass it to either an artist. Of course kuna hiyo umesema, like people never know what it takes for something to be successful, eh?
Me weird thing, that element. Ni mwana... Basing on your fact about kuchapa online, I think it got 2 weeks ago, ama how many weeks ago, nilipost about, nilikuwa nimeenda kwa office, office moja ya gava. So, nikaandika, nileo nilikuwa nimevisit office. So,
oh, I think niliona.
Yeah.
Called so, as who?
As, yes.
Anakunga nikiona.
Bro, I think, I want to say, I think Kenyans don't know what power they hold.
Yeah, yeah.
Or who they are. Because once you know who you are, there are questions that always you will answer. Because they'll discover so many Kenyans wana feel ni maajabu sana for wewe as an individual kuingia kwa ofisi ya gava.
Yeah.
And I'm like, there's an office even you. Uko allowed kuenda.
Yeah, it's a public office.
Yeah, because our watu wanalipwa na tax zetu. In real sense, ino tumewachora job. Umenishika? Mina kumbuka nishai kuwa board member in one of these ninis, eh? Niko kwa board, eh? Uluko unakuwa questioned, eh?
Yeah.
Wewe ni board member, wewe ni ukiingia hapo ulikuwa unafikwa ni mdosi. But the members walikuwa na right ya kukuuliza anything. Ulinga ofisi jana saa ngapi? Ulikuja sijui unaelewa. And I realize they have a right to ask. So that's the same thing that I learned in governance, that even sisi tuko na opportunity. I know you can't just walk in without an appointment in some, but peers zingine zimekuwa too strict for no good reason. Yet, zinafazi kwe open for all of us. So me going there, I feel like kwa ni story yenye, waso ni itanika kwa ni kama, oh, lazima ukumetumwa, lazima tuambia mnenda kudiscuss nini. Man, bro, wasi wanafaa kujua who they are. And that's why the politicians sometimes take advantage of us, because atujui who we are.
Yeah, yeah.
Because the moment tutajua who we are, there are so many things we will question and we'll understand the power that within us, that there are some things I find kukuwa ni kama ni magic for it to happen.
Yeah.
So I remember waswa kinuza nikashanga, why are they asking?
Yeah, na kumani kionu yu swali.
Uliona, eh?
Nikashindua.
99% ilikuwa as who? How? So anyone can just walk in, I'm just like, guys. Me with thank God, I mean, bless, I'm a brand that neza ni mia general manager ama CEO wa kampuni na nifungulia mlango. But ata nikifungulia mlango, at the end of the day, I'm still up, I'm a Kenyan. Me ni mwananchi. You understand? Na kama mwananchi, I pay my taxes. It means, even these guys that wakienda pale, wengine paka wanza kuambia what we do, this is what we do, this is how we are helping Kenyans. And anyone, just call in and book an appointment.
Yeah,
you can call in. Now, Musema, you must have something in your hand for you to call in and book an appointment. So it means so many of all those guys that want anything in their hand.
Yeah.
You must have something in your hand and say, hey, by the way, come on, sayin, kwa mbeki tumoja. In the fika mahali, you start knocking doors. Ujiambie, I speak more about boy child.
Yeah.
Bro, utanikoli, nambia, oye, niaje, unaweza nisaidia namba ya CS wa agenda. Ndakupatia. Wewe uta call CS, uta call ama PA.
Yeah.
Si ndio? And then utaenda pale. Before uingia kwa briefed. This is mu Africa. Sikuzi kuna Google, uta Google. This is mu Africa. Ako na podcast noma sana inaitwa Iko Nini. Inaongelea about what is happening in the society and all that. I think he's a nice guy. Let's hear what he wants to tell us. So ata brief CS, yes, kama ni hivyo, wacha akuje, tumsikize. Bro, utaingia pale. But, ukishafika pale, you must have an agenda.
Yes.
Afu utasema what? Imekuleta pale. So you must have something in your hand. I was so shocked. Waseo kiwa, yoswali. Fakati tutaini kanja kujiambia. I think it's us as Kenyans who don't know who we are and what powers we have,
yes,
and what is our role in so many things in this country.
Mm.
It's so easy for us to blame some people, but in a nutshell, sindo tunapati hiyo power ya wase wengu kwa na kiburi fulani, yet it's only because we don't exercise our freedom and our power.
Okay.
Yeah, to understand who we are.
Na lazima sana nikuulize, hii vita ya Nakitare na Ezekiel unayonaje? Na history ya MCSK, like you, what are your views on MCSK? Na the alafu pia utuambia the biggest shake shape out of from MCSK at the, when you're at the top of your game.
Wacha nikwambie, I'm a very weird person, yeah?
Mm.
Weird in a sense that there's one day nilikaa chini nikajiuliza aje. Hizi CMO mtu uingiaje?
Yeah,
Umeelewa?
Yeah.
Nikajiuliza aje. Tumepigana huko nje. How will I ever know the truth? Nikajua, aunda kujua truth? Ingia ndani. You'll know the truth.
Yeah.
Bro, nilikuja nikakuwa board member wa Prisk.
Mimi
ndo okay. Na mimi na ngamu ya bro, mimi najiambia hapa nataka kuingia. Nitaingia. Bro, nilikuja nikakuwa board member wa Prisk. Tulikuwa na nini?
Yeah.
Tulikuwa board members. Tulikuwa mimi, nini, SK Blue. Demand to Irene, mwingine anaitwa Idi. Yeah, nameless.
Okay, okay.
Na Ian.
Ian
Bogwa.
Not this one. Okay. No pun. Unachomaje kwa hiyo show?
No
pun. Two Ians. Yeah, the third Ian. Sasa anza kuita Ian the third Ian.
The third one.
Yeah.
So viniliingia pale, bro, you end up discovering that
hujui.
Yani kile unapiga huko nje, there's so much you don't know.
Mm.
Yeah. But with Habo, na nonini, I know he knows what he's saying.
Yeah, yeah, yeah.
Because an argue from a point of
knowledge.
Knowledge.
Yeah.
That's the difference.
Mm.
It's like me saying nikaanza kuaga na MCSK.
Mm.
Niliingia pale kujua
kunaendaje.
Kunaendaje. Mm. So sasa hivi niko na facts hapa, hata tukienda debate, wanaweza shtuka. Because najua the truth, najua how it works, how the money trickles in there, how what is the enforcement, what is done. So there's me paka leo, there are things I look at and I'm like MCSK iko na policy kama the same na FIFA,
yeah,
na FKL. Noma unasaka kama president wa bolo hapa Kenya, ukienda kumgusa atakimbia FIFA. Na FIFA naye iko na hiyo rule ya gava ya country fai kuingilia mambo ya ball.
Yes.
So mnabaniwa. So inakuanga a lose-lose situation.
Yeah.
So MCSK iko na hiyo policy flani yenye the board ama the entity itself is so covered to a level whereby the acts themselves wako so covered to kuwa scrutinized to the level that nyi mnataka kama wasanii.
Ni hard sana.
Ni next to impossible. There are so many changes that can happen. So the only trick ni hiyo tu, maybe saa kama ile ya mchwa, kukula kidogo kidogo paka hiyo mti tangu.
Yeah, yeah.
Lakini kuja hapo ati na power saw, bro, wezi ikata. Ni hard. But slowly, I've seen there are some changes that you have to push for some things to happen. There's a level that you can push for some things to happen. Paka tafika mali mta seme, hey, now, let's call in for dialogue.
Yeah.
So, number one, that's why I was insisting on the point of ghost workers. MCSK, the biggest mistake that they did one day, they went, I'm a CMOs.
Yeah.
They went for an enrollment.
Mm.
And this enrollment near registration, whereby you register each and every person who calls himself a musician.
Yes.
Now, this is the biggest challenge about it. Number one, anyone can believe they are musicians.
Yeah.
Even those who sing in the bathroom. And eventually they go and wakisha yeka into data, which we call it music. As long as they present it at MCSK, that now they are eligible yeah. members mm. of MCSK.
Mm.
And once you enter into the registry, mm. it means you have to be paid.
Yes.
It's your right. So, weirdly is, the weird statement now that I'm about to make is that eventually MCSK walikuja wakakuwa na so many members,
mm.
but out of the members, there's a small, like a small part of it, I'm a mm. small group of people who are only active musicians.
Okay.
So once you start doing the division of distribution,
mm.
there is a way that it's either you pay them on a blanket
mm.
or there must be a scientific way to do it. Unfortunately, our technology, scientifically jafika hapo, ile wabai, unujua maju kuna ile kukapcha.
Yeah.
Capturing ii radio mecheza ngoma ya ian marangapi, mecheza ya nani marangapi. Apart from that, any other entity, because MCSK collects in all these entities,
mm.
if it's a restaurant and all that. So, issue inakuanga, if the restaurant is paying blanket, because the restaurant ailipi iseme, huyu amelipa pesa fulani, huyu amecheza mara fulani, huyu amecheza mara fulani. So if a restaurant inalipa maybe for just for discussion, the restaurant imelipa kama 2,500 in
yeah.
MCSK. MCSK inakuja inaanza ku divide na sema yeye anafaa kupata 10 bob au anafaa kupata 5 bob.
Yeah.
But ilijuaje yeye anafaa kupata 10 bob kwa hiyo 25? Because restaurant imelipa
25.
Mm. Si sandi, any... ni blanket.
Yeah.
But in this game, when you say, kwa hii 2-5, wewe utapata 10, utapata 5. So that's where the issue starts.
Mm.
Because wewe utajulizaje, hey, mbwana mina pewa 5 bob.
Mm.
Na hiyo swali waseni wa ulizangi.
Mm.
Because the biggest issue should be, where do MCSK get that data to decide who is paid what?
Yeah.
How do they do the calculation?
Mm.
To end up with the amount they distribute to the artists.
Mm.
So, mina feel MCSK too, they just, I need to kukubali kutake your blame. Because I kukubali kutake blame, sometimes it is ni next to impossible for them.
Mm.
But, shida inakuanga ni, they are awapenangi explanation. Because once you start giving the explanation, the scrutiny comes. Mm. And once the scrutiny comes, of course now, the discrepancies zaonekana pale kuna kalupol. Because in the first place, kama umechukua hii pesa, 2-5, as a blanket, restaurant ikuambia tulicheza Willy Paul mara 50,
yeah.
tukacheza Calligraph mara 15, tukacheza Rose Muhando, alafu tukacheza Daddy Owen, alafu tukacheza, restaurant ikuambia hivyo, restaurant ikuambia tu, shika 2-5 as a check.
Yeah.
But MCSK itakuja ipi ana check differently. That's another issue.
Mm, mm.
MCSK isemangi, there are some realizations zimekata kulipa.
Mm.
Because, reason being, you know, there are some very big media houses zilikata kulipa MCSK. Because
yes, semanga, yes.
Why should we pay you?
Yet, they're doing the artist the favor, something like that, I remember.
No, walisema, why should we pay you? Yet artists still come back to us and complain that they're not receiving their dues.
Oh, okay. Yeah.
You understand? Mm. There's a case going on right now, paka waleo, kuna some very big media houses. Mm. And even, if I'm not sure, I don't want to quote something and nikwe wrong.
Mm.
If I don't know if the case is still in court or maiko in court. I don't think, pia, Safaricom kuna mali kujangana yo issue about MCSK. Mm.
Mm.
You understand?
Yeah.
Which, mean understand, there's a way pia understand those medias.
Mm.
Because if you continue... If we are paying you and we still continue getting complaints, it's an issue.
Yeah.
So, another ball game do we have. This is another ball now that to throw up and I to say, now, this is a different one.
Yeah.
The artists who complain, there are some artists who complain, but those guys, the majority, utapata, wako kwa hiyo list. Msela tuanga ngoma moja.
Mm. 1995. Kwa nafukiata utasema 2015. Yeah.
Bro, ukiena mewe rejesi unweza cheka udai.
Mm.
But.
Hata iku hit.
what that quit hata kwa shughulika yeye anaenda kwa biashara zake akaanza kufanya biashara zingine but bara na demand alikwangi na MCSK na MCSK nayo ina bado ina put effort kumlipa MCSK bado ina put effort kumlipa so the issue mimi nasemanga that needs to be discussed is should every member who registered the MCSK be paid?
No, no, like unafaa kuangalia like activity pia.
Yeah, yeah.
How long have you been? Kunafaa kuwa na in the last 5 years have you been member. Active?
Atakwambia yeye ni member.
Inafaa kuwa me I think as if I kuwa how long? Inafaa kuwa tu activity. Like inaweza kuwa 1987, si ndio? Tukumbuke kitu kama hakuna matata, the mushrooms, yes? The biggest song in Kenya getting played everywhere. So even if they get the biggest chunk of money it makes sense si ndio alafu hivyo hivyo inaendelea hivyo but sasa in 2015 ama 2022 for example I expect Otile akuwa ki make more than the mushrooms na chikina shinda ki change hivyo so I feel ni kama ina need kwa ina change na change alafu wale artist kama ijachezwa place yote unakubali tu wewe ni member but hakuna nini cuz membership bado ni free ama mtu lipa pesa fulani yeah so hiyo pesa unalipa I think ni unafaa kuna faa na procedure ya kukurudishia hiyo pesa polepole maybe ka 10 bob 10 bob fulani for 50 years
as you deciding story as you, una decide hiyo vionda kusema hiyo ndio kwa nini utumike kumbuka kitu moja me I don't think I've ever met people who are so entitled like artists than artists artists are always so entitled like to a level whereby artists wana feelingi hata kama si mbigi na meaning yeye ni mbigi hata kama
yeye najua
siko nanishika siko chef face hiyo kitu hata kama si mbigi na meaning tu yeye ni mbigi so the question atakuuliza ni how did he decide this is the hit song than kuliko hii song nyingine cause kuna ngoma zingine by then kwamba kweli unaweza pata wewe ujui bro Nini Mkenya tu? Raya tu fulani huko Ukambani inatoa ngoma zile za Kikamba bro ziko na 2 million views. Wewe ujui hata hiyo ngoma?
Yeah, najua hizo ngoma.
Umenishika point yangu?
Yeah, na understand hizo kuna vitu gani.
Sasa but time unaanza kurate who is more successful? Utapea nani? Because huyo raya atakuja anasema mimi niko na 2 million views. Huyo tile unasema ngoma yake iko na 500,000.
Yeah.
Mimi niko na 2 million views. Mbona utile apate mimi kuniliko? Sijiko unanishika. It's ukiuliza wa Kenya watu watakwambia hayo utile ni mbigi. But huo msee ako na point.
Yeah.
He has a case. Because atakuja na stats. Atakwambia my stats. So kila mtu ake stats kwa meza. Umenishika. So those are the things that we nasemanga MCSK inafaa kukuja I come up with a solution.
Yes.
To such loopholes. Because without covering those loopholes, they'll always be suspects in everything they do. Na mimi nasemanga, CMOs inge invest more in a scientific way of collection and scientific way of distribution. Once that is done, itakuwa rahisi sana kujibu some questions. But as of now, it will be so hard to convince musicians and Kenyans that whatever they collect is whatever they give out. Because nakumbuka sisi tukiingia, let me give you a weird scenario.
Yeah.
Uliko one of the biggest nini kwa budget line item ilikuwa inasema ilikuwa ndonga enforcement. So unapata the CMO it will invest like 50,000 kulipa makarao kwenda kufanya enforcement
okay.
But after enforcement wanakuja wame collect 20,000 ama wamekuja wame collect 50,000 so the question was
is it worth it
why would you spend one bob to go and earn one bob sijui kwa nishika point yangu so ata una spend one bob una earn 50 cents haikuwa na make sense. So the challenge was, but you have to enforce for you to get even that 50 cents. But you see, in a scientific way, there are so many things you can do that eventually You don't need to enforce.
Skiza Safaricom.
You see, a good example is the way how Skiza works. On Skiza, Safaricom make in a way that is very digital to a level whereby ukisha subscribe, they don't need to enforce to make sure that umetumia ngoma, so lazima ulipe. Hakuna enforcement ya personnel. Enforcement maybe iko ni digitally, which, to be honest, is way, ndio kuna setup of the program and all those things, ama kuset up your platform to kama hizo. But you will find maybe it's a one-off cost. Then, ya CMOs ama MCSK, ya every now and then, enforcement kwa ground kila siku. To a level where by paki ilifika mahali, even the users of our products, wana feeling ni kama inawabother kucheza wa songs. Ilifika mahali paka soro kwa nasema, mi utaipata ngoma za Kenya kwa laptop yangu, au utaipata, yani it reached that point, na ikakuwa na very big backlash. Na hiyo backlash unajua inakuanga sori noma. One of the backlash ni unaona ese kulikuwa na backlash kaa hiyo. Unakumbuka? A backlash whereby wasanii walizusha ati ma DJs hizo ngoma zao. Do you know what the DJs did? Ma DJ walemo kwa ma producer kwanza kwa make instrumental.
Yeah, yeah.
That's unaongea ese unaenda usikia session fulani ni ma instrumental tunacho tu 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 for like 5 hours. Because ni DJ anajitengenezea hapo. Because ilifika unakuwa kuna wakati pia hapa Kenya kulikuwa na hiyo apro wasanii ma DJ artists wako don't play Kenyan music sio na nini. But you see it's a symbiotic relationship. The more the DJs play, the more the songs zinapata the nini na deserve. Na pia DJs need pia our songs pia kucheza, because of course the fans on takaizo ngoma. So kukashif one side na kwanga very hard. You just need a balance between the two. And going back to my point of digital, sisi ni Silicon Savannah, we need to tap into that. Because mimi nakumbuka nikienda nijaenda hoteli nikaingia hivi ninge hoteli Dubai. Nilikaa hapo kama 15 minutes maze na ngoja receptionist. But then bro nimeng'edhia naangalia tu nashinda kuna ndaji kwani hapa hakuna mtu anakuja kuniserve.
This is unprofessional.
Nishata kuchemka ile ya Kikenya. Then eventually nika discover la, this is a smart hotel man. You just need to go on that screen, tap on that screen, key in all your nini. And then utapewa number, kadi itatokea, uingie kwa hiyo room. Hakuna mtu anakuja kuserve hapo. Ni wewe mwenyewe uingie ufanye booking na kila kitu na uoperate wewe mwenyewe. So in short, it's just to show you that hapo mbele kwa receptionist kuna kungana watu wengi, utapata hiyo technology imesaidia vitu mob kupunguza some of the stuff. The same way MCSK inafaku take that route to a level where by inafaku understand kama the biggest chunk inaenda kwa operation cost. Then we don't need to enforce in that way. We don't need to have that bigger stuff to distribute a lesser amount to the people who are making the product. So if you ask me for a solution, the number one solution kwangu ni to embrace digital. Tufanye kila kitu scientific. Collecting scientifically and distribution scientifically.
Then
zingine hizo zingine nitikiti zenye nazijua. I've worked there. Nimefanya job at a CMO, not in MCSK per se, but tulikuwa tunafanyanga what we call tripartite meeting together. So in the tripartite meeting nilikuwa najua shida za MCSK, shida za priest na shida za camp. So I know vitu zinaendelea huko nani kwa MCSK.
Huko umetuambia juu ya priest. Alafu of course tukimalizia lazima nikuulize juu ya views zako. Kuna hii story imekuwa ikitrend ya Airbnbs, na saizi the latest story ni ya 19-year-old girl amedadi. Umetoka kubanga juu ya digitization. Airbnb are basically digital hotels. So hii story unaichekeje?
Number one, story za Airbnb zimekuwa mob. Zimekuwa mob sana. And it's worrying. Na I don't know if ni tunamulika tu Airbnb per se, but ama ni ama ni most of these cases.
Namaanisha tu yo digital booking, cause kuna kitu watu wasio ufanya ni dadi wewe niko na keja, si ndio? alafu mimi nataka keja. So na come na go online na check alafu naona ikitu nikilipa through Airbnb ni do. But nikikwambia ni go offline unikatie thao since Airbnb watakukata more money unasema we kuja offline. Au sasa ina kila kitu ina happen offline. But it's still called Airbnb while it's not actually Airbnb. Yeah, so lazima wacha tuweke hiyo disclaimer.
Tuweke hiyo disclaimer because Airbnb is a brand that tunayaribia jina. Watu wamecha wanafanya na kwa lodging than Airbnb. So I think number one ni hiyo part ya before tofiko hiyo Airbnb hizi kesi zimekuwa noma sana to a level whereby you wonder if the two parties who meet,
yeah,
do people really think through before you meet this person? Understand? Because mostly unapata chali hata juu dem,
yeah,
na anapanga wa meet kwa Airbnb na pia dem ajui chali na anakubali wa meet hapo kwa Airbnb. We don't, you're not blaming the victim,
yeah,
in any way,
yeah. yes
but do we need to go back and inakumbuka off air ulikuwa unasema we need to go back to the
original
old model of how things
were.
The
90 day
rule,
yeah,
90 day rule sai easy work, bro.
Yeah,
it's next impossible, but it used to mimi nakumbuka mimi nimegrow kwa hiyo era ya 90 day whereby it was
Uza explain ya mtu wa juu 90 day rule ule
ilikuwa. Lama ujue mse for 90 days, hiyo patia mwisho malizia.
Yeah. kabla mwanane kwa uchi wa mnyama.
Terengenye.
Terengenye. Yeah.
So, I don't think that rule can work right now.
Yeah.
Not because there are so many wishes siku kwa nao, nasema nga unta kademu kama ule wakitamo vinyo madhaka walikuwa, which is next to impossible kufind vitu kama hizo sahi, not because of anything, but it's just because of the environment everyone is growing in right now. Na a good example ni hile enye, watu kama sisi manze ilikuanga, una meet dem church, unambia ni aje, I want to know you, anakuambia sawa, take me for lunch.
Yeah.
Unamuuliza wapi, anakuambia to meet pale Nando's tao.
Yeah.
Bro, anakuambia Wednesday unaipiga anambia tusifanye Wednesday. Ama anakuambia Monday.
Yeah.
Unaipiga anambia tusifanye Monday. Wacha tufanye Tuesday. Kumbe wewe ushapanga unajua Tuesday kuna ngana bog off. Buy one get one free.
Yeah.
Nakumbuka kuna siku kambua alinianika akasema nilimweka akanikwa social media akasema nilimweka mali akanigoja for 2 hours na siku tokea. So hiyo ni story for another day. Ilikotoa for Nando's. Yeah. Ni story for another day.
Yeah, yeah.
Sasa kitambo ilikuwa dema na anambia mitapo Nando's saa 8. Unatokea hapo Nando's saa 8. Na rule ilikuwa wewe unafaa kungoja.
Yeah.
Si dema ngoje.
Haya,
mnaingia. So na maana sha rule out anajua wewe ni msee. Competent. Sasa mtu atakuwa hapo saa 8, saa 7 nusu mbili ulikuwa hapo mbele ulifika hapo before yeye anajua yeye gentleman. Number 2 ume buy lunch. Of course ulikuwa na noma buy paka na soda, ulikuwa anapiga tu na maji. Pizza na maji. Sasa mkishamaza pizza mnapiga story, hiyo kujuana. You know, let me tell something. The reason why nowadays kuna wasemi wa admire na wananga vinyana wana tweet. And then skina mwana kwa interview na boyeka na chini umse. Because through a phone there's some confidence watu kuwa nayo,
yeah,
yenye one on one hawezi kuwa nayo. So through a phone anyone can tweet and say anything and you feel there are people with substance. And hata ukiona tweet zake una feel I admire this guy.
Yes.
But once you watch them kwa interview, wakipigwa interview ama ukiona kwa show na shindo, ai, even ni mse ubongo. Yeah, unule mse kweli. So kitu fulani inapotea about what you liked about them.
Yes.
The same way nowadays in our era. Kuna wase wanajua kuchonga tu SMS. Eh, bro, kuna tu wabaya.
Yes.
Eh? Atachonga hiyo SMS, ataongea nini, atasema nini, hizo vitu zote atafanya. But once you meet them one-on-one, ni mse mshai.
Yeah.
Ama ni mse tu, it's just a ragamuffin. Wale tu, unajua wale.
Yeah.
You get, eh? Ma roughneck fulani. He's not a gentleman in a way. Anizo elements. Ama dem anaongea tu mbaya. Ama unapata dem, hey, Kiswahili anapiga hapo maze. Unashinda tu, tukitoka hapa atanyang'anyiza tuzote. But in constructing good English, when you're chatting with them, you discover, wow, I've got a very good English.
Yes.
But once you meet them, you're like, aye, it's not all that. So phone, imekuja imefunika vitu mob sana ukitaka kujua mtu because ni picha yake atakaa hapo alichukua the best pose ndio akapiga hiyo picha afa kachukua ChatGPT kamaandikia caption.
Yes.
So unaona this guy is a brilliant guy, he's a learned guy, he's a cultured man. Kumbe he's not a cultured guy. So ukina commit real shock on you. The yes. first day shock on you. Na unajua shida inakuanga siku hizi ni kama wasee but amonda commit. Unajua ball inakuanga goal kick inaanza, keeper anapasia defender anapasia midfielder yeah. anarudisha back. Yaani kuna hiyo process before ifikie striker aangushwe apige pena. Saa hii ni kama hiyo process inafanywa kwa SMS ama kwa chat kwa WhatsApp. Nyinyi mnamitusa ni pena inafaa kupi?
Mnaenda shootout.
Ni pena inafaa kupigwa. Kipa anafaa kutumwa shopping. Sasa bro, sasa but hebu nasikanga most of these cases unaona ni kama in most scenarios unapatanga the real meetups.
Yes,
you know the first meetup.
The
rest ilikuwa tu kwa phone. Na kwa phone wasio kuwa na confidence.
Yeah.
Wasio sema anything they want to say. People will say everything they want to say. They'll lie. You understand? And you'll... Na unajua madem, weirdly madem, luga manze. Eh, luga umaliza madem.
Yeah. The gift of gab.
Ukiotuna hiyo, unajua?
Confidence. Ukiotuna
kupanga maneno. So that's the difference. So nowadays unapata hizi cases zikomo because hawa watu hawajuani.
Yeah.
Mnafika pale ni vitu mobs zinaenda ku happen. You don't know each other.
Yeah.
Your demands are different. Her thinking is different and the eventually whatever the outcome sisi kuja kuona
ni baadaye
zinaishanga vibaya.
Yeah. Because ulicheki story like CCTV ile wa capture wakiingia.
Yes.
So the man and the woman, they enter the house. And then, now what I don't know is, eventually they found the man unconscious in the house.
Okay.
But the woman alikuwa down 10 floors, dead. But the man had at 8 stab wounds, I think. Zingine mbele na zingine nyuma. Alafu kuna room hapo nilichekiko full of blood. So this is the question, ile kile nashindwa ni, is there CCTV footage inaonyesha kama kuna watu walikuwa wameingia before, walikuwa wanaongoza ndani, ama kuna watu waliingia baadaye.
But because if the chick is down na stabs kuangalia kama ni yeye commit stabs ni very easy.
Yeah.
Because there must be signs of struggle.
Yeah.
Because unajua impact ya falling can be proven forensically ama through a pathology. But pia kama kulikuwa na struggle pia kwa hizo like nini, something simple. If there was no implication your stabs on the woman yameanguka, then there must be na that person.
Yeah, I think in Hollywood wali tufundishaga kitu kingine. Sijui kuna juaga. You design at least stab mtu 8 times bila yeye mwenyewe kujikata. Ujaga hivyo cuz blood.
Yeah, hiyo lama ita
blood inakuwa slippery. So much that utanene.
Yeah, bro, mwana CSI.
Yeah, so that CSI. But sasa, hizo vitu, naona gani kazi nafundisha gatu vitu katha. But sasa, tuki go back to you, of course, hii kitu lazima tushinda tuki put the disclaimer of we are not blaming the victim. You can never blame the victim, yes? But now in this scenario, it's looking at as a case of maybe walikosana huko ndani, because unless kulikuwa na watu walikuwa na wangoja hapo ndani, au wenyewe.
Jilted lover, eh?
We are not blaming the victim, but kuna ile sasa element ya dem anafaa kujua if you are going with a dude kwake, this dude most probably expects sex. Like anza na hiyo and then uitoe. So kama vile tulikuwa tunasema ile 90 day rule, kama hauko tayari kunini sex, come up na excuses zote usiende huko, si ndio? So kuna hiyo element
yani,
lazima ujue say si ati whatever. Alafu number 2, I think to go back to ku embrace energies zetu. So kitambo mamadha zetu sinakuwa bila yao kukatiwa ilikuwa gangumu. Alafu ulikuwa unapata, I think kuna comedian lichikiwa states alikuwa nasema ati mademo wa kitambo ilikuwa gana vanguo, yuko na kamisi na yuko na suruali. Sindio? Mademo wa siku hizi yuko komando na skirt. Atiki like tofauti tiki
ati ateni mione 18
ya mwati mekone 18 tu na cheki so
mwiko mnango jiyo mbatu
tumekuono mali na turuni
so Saizi unacheki madema wa embrace the feminine energy na ati ilikuwa gaivi kuna study ilifanywa States na study ilikuwa inasema ati when a man and a woman go on a blind date chali waga fears zake waga dame hata mlike number one na dame hata lala na ye number two na fears za dame fears za dame inakoga I might get raped, I might get I might get kidnapped, I might get raped or I might get killed. Hizo ndio three fears za dame. So with this natural instinct kwa inamanishaga dame siku za kwanza mkipatana yuko z because I'm embrace ile energy ya self preservation yuko z, but sasa hizi then tukaanza kuishi kwa society mademo kambwa that's patriarchy. You can be as promiscuous as men, sindio? So mademo can let down their guard. So
go saizi, conquer the world.
Yes. So it's easier for them kuenda with a stranger than it used to be in there back in the days. Alafu saa hizi waje kitambo stranger mtakuwa naye hapa ground floor unaweza rukia dirisha. Saa hizi mkiwa na mtu kwa 10th floor hauwezi ruka, it's sure death. Kwa sababu kuna mademo waga anasema mimi hauta nini afadhali niruke. So ukiangalia hizi elements zote if you can go back to your element. Na vile tumesema disclaimer we are not blaming the victim, we're just looking at these situations and the dead are already gone. Let's look at the living. Kwa sababu kwa mademo lenge hii kitu for some time I think for 2024 Airbnb nafaka kwa tu ni families zinaenda. Unajua si watu na wapenzi.
No, no, I think si hivyo. Not for fast meetups.
Inafaa.
I'm not saying.
Ni kama kulikuwa na hoteli, ilikuwa kama Mombasa. Ilikuwa lazima uingie na certificate.
Yeah.
Dem na chadi.
Oh.
Lazima uingie na
certificate. Good conduct.
Si good conduct.
Yeah. It can be known to conduct good sessions.
Ilikuwa lazima uingie na marriage certificate. Kama mna marriage certificate, hakuna mtu anayepo dem na chadi. Kama wewe ni chadi unaingia peke yako, dem unaingia peke yako. Lakini ati dem na chadi, marriage certificate. Ilikuwa hoteli ya PCE.
But a nice story of let number teach your sons. Do you think it's enough just to teach? Kwa kuna kwa na hiyo argument ya instead of kwambia madam to be more careful, teach your sons.
Whose sons? Hiyo swali mjiuliza. Inafaa kwa teach our sons. Let's teach our sons because I think I believe it's a collective responsibility.
Yes. Yes.
The moment tunaanza ku point a finger or throwing a responsibility to someone else, that's where now a society inaanza down the drain. It should be let's teach our sons. That me kwangu kinuliza, that's the first statement mimi nilikuwa nalanga ikiwa wrong. It shouldn't be that teach your sons. Whose sons? Because mwanaume weza wewe mwenyewe kama dema kue. So inamaanisha ni sisi, what is a collective effort for all of us in society to make sure that we teach our sons. So you know your statement first.
Okay.
Number two, history our sons strongly about. You see, hii kesi nzile kesi zinenangazikiwa itakuwa back and forth, back and forth. Because even today morning nilikuwa na meeting na one of government officials akona program ya boy child. So the biggest complaint ni that it's so easy to find ama kuget funding for if you have a girl child program than a boy child program. You get it? And it's more of the fact that kuna hiyo element one of believing too as a man is easier for you.
Yeah,
it's easier for you. But it's not easy. So when you grow up with that mentality and then you kuja unapata see easy, of course you'll look for a coping mechanism. And the coping mechanism ya wanaume by the most inakuanga most of it unapatanga ni very violent ama rough ama because you see you have a masculine energy that nilikuwa naambia mse juzi one of the biggest challenge we are facing as a society ni as boys kuna energy lazima ukimbie huko nje uban but our recreational areas zimekuwa grab zote squeeze ya kunanga place kiza ball
kuna
sasa so, okay, mtu yako ati acha cheza PlayStation au cheza huko nje atacheza wapi? Unajua sisi tulikongana mimi nikiro ya ocha pale kiwanja ni kubwa paka hata ujue ufanyie nini. Bado watu wao sio atakumwambia toka nje. Nje wapi? Aende kutembea kwa street ama aende wapi? Because see those are things that it's so easy to blame the kids for being watu wanapenda PlayStation yet inafaa uangalie from the other way round whereby do we have all this mechanism set up for them to go and play, because I am so sure if hizo places zingekuwa watu wangekuwa na so many options, but hawana hizo options. Options ziko limited. Kwanza say in the concrete jungle that we live in Nairobi right now, utafukuza mtu yamwambia aenda cheza nje, atacheza na nani? Wapi? Atacheza wapi? Kina mahali kuna parking, magari zimejaa, atagongwa na gari. Honda zinapita kila mahali.
Kidnappings.
Kidnapping is a thing.
Yeah.
So there must be a way to under what's the fundamental issue that is affecting these men to do what they are doing.
Yeah.
There must be a good reason behind it.
Mm.
And when you do the analysis, you'll discover the family setup itself,
yeah,
it got broken.
Mm.
So once it's broken, now these are the repercussions among the end products of a broken family.
Na pia I think kuna pia ile element nyingine ya in every society there are criminals.
Yeah.
I think yoni element moja susa au igia wezi ambia wasi usiibe na ache kuiba.
Yeah.
The same way sisi ni sungapi su ambia gama politician. Tafadhali stop corruption. So like I think your element ya criminality, kuna time sisi, so we forget, like they are always going to be criminals. And the fact that they are criminals, we mwenyewe lazima utake precautions. Yeah? So saizi, me, like out of nowhere, atujabonga for long, eh? Alafu ni kudungia kitu kama saa sito siku, ni kwambia, ni aje jo, ni kuhizima saiza D. Suka mivi, alafu ni ambia, ni kuja nandaye, ni kuja, zizi, buda. Kuja tu hivyo vile tu uko kuja tu kitembea utanipigia simu ukifika utakuwa like di nipige simu nikiwa nje ndani una take precautions not cause of what but cause that's the reality
that's
of
the
life
reality. Kuna reality
criminals
whether you like it
exist
or not.
And that means that alafu I feel like saizi the more tuna digital world ime create kila kitu kakuwa like
it's a small
global
one.
Village
yeah.
Pia make more dangerous umecheki kuna watu mademu wanashikagwa hapa Kenya na walami wanadanganywa wanaenda majua na kwa sex trafficked kuzalimi tu stranger online dogo kidogo alafu huko kuna zile mademu wana meet wanakuwa extorted
hata like, kuna case tunisikia kutoka sijui demu anakomtoka sijui kitu ama wapi
yeah
anakomja kumtimse huko na Nairobi.
Yeah. Umesahau mike.
Oh, sorry. It just shows you that
Kitui ilikuwa?
Kuna demo alikuwa ametoka Kitui. Ule demo alikuwa ametoka Machas University flani. Alikuwa anaishi Nairobi. Lakini alitravel all the way kuja kumit msee sijui alikuwa Nigeria or something. And then something happened. It just shows you that mtu anaweza toka sahi tuko hiyo level which kitambo
it was impossible.
Hata ungeifikiria tunaenda kati ya demu yu inaivasha. But sahi hata demu anaweza kuambia ako mwea. Anaambia kukanjia fair akuje na
mpatane. Alafu inakaa inakuwa nini. But I think the last disclaimer iko how to blame victim. We're just saying like let's take more caution right now. We live in a much more dangerous world. I feel like 2024 is more dangerous than 2023. Sindio? Because easy cases zimekuwa too much in 2024. But tunatry to stay safe out there. Hey, Mr. Owen, asante sana.
Mimi nashukuru.
Sessions zako waga ni fire. Waga ni fire sana. You're a very good conversationalist.
Narrator.
Yeah. Zio pia kuhave a conversation na ina kuwaga super easy. Super easy. So, tumeshukuru kabisa. Vile tumeambia wase, Saturday, kia tupatane ni masaiza kani, sindio? From 8 a.m.
8 a.m. Paka round 2, akuje tu
kusupport,
manze ni very important. Na pia at the same time tunauza matisho. Wala sa wanataka, pay bill ni 400, 200. Account ni 400-555-77. If you want to support, that's how you can get our pay bill. Na ukuje support kwa kubaiti show, kuwalk, or you can send anything. Unajua sio tuko ile limited ati lazima utume pesa fulani. You can send anything. It will go a long way to help a child who was born with any form of physical disability that is very correctable.
Alafu of course tumekuweka hiyo poster, ubaki umecheck hiyo poster. Alafu kwa huko in the diaspora unataka kusupport, kama hautaweza kuget your PayPal account, I think wanaza reach out to wewe through inbox. Through inbox, alafu msikiza na vile uta support. Tusaidiane, sindio? Alafu pia tuendele kupush the ile ni the mantra, disability is not inability.
Yeah.
sindio?
Awareness lazima ipigwe kabisa. Because our toy, ukisaidia tu mtoi hivi by the way,
yeah,
umechange society.
Yeah.
Hata si mtoi peke yake.
Mm.
Yeah. So mnasema and always hata nyinyi naambia tu manze bro, use your influence for
yes, yes.
Because kuna watu wengi wanatafuta tu your position ya kuwa a place of ushaisoma ile story sorry mie siwezi no kuna ngana the story of the seven mountains of influence
okay.
So most billionaires their dream is to dominate the seven mountains of influence na sije kana za kumbuka tu ya kwanza I think inakuanga education
okay
alafu kuna arts arts and sports kama hii sa culture ndio nanga msini billionaire lakini anataka tu kununua club.
Okay.
Alafu kuna media. Alafu I think kuna commerce zinaonga saba.
Yeah, because commerce lazima iko. Commerce finance ni the same, sio?
Google. Alafu religion, nanga the seven mountains of influence.
Yeah.
So people work so hard just to dominate those mountain of influence. But sometimes wengine huitumia vibaya. Wengine utumia. Sasa kama nyinyi sahihi naweza sema mko kwa one mountain that is very crucial.
Yeah.
The media mountain. Media mountain is very crucial.
Yeah.
Yeah. So wasanii wengi mimi utakuwa urge ni you'll find yourself dominating so many mountains.
Okay, so hizo mountains ni business, arts, entertainment,
yes.
Media,
yes.
Government,
yes.
Family,
yes.
Education na religion.
Yes.
Yes, yes.
That's why unaona kuna mseni billionaire anataka tu ku give church.
Oh, okay. Okay.
Anataka kujenga church. Unaona mseni billionaire anaamua tu kufundisha watu hiyo aende chuo na vitu kama hizo. So you have to dominate these spheres and mountains. So watu kanyi mimi usema the moment I meet anyone who's dominating a certain sphere or mountain, mwambia namkumbushanga your role is very crucial in those seven mountains. The people who are looking for you because they know there's a mountain that you dominate. So kama ni saa hii media mmeshika fiti. The mountain of the media mmeshika fiti. So mimi hujaribu najaribu ngo na dominate religion na kujana family kidogo lakini na dominate what I can because most billionaires believe that before they die they have to dominate all those seven mountains.
Okay.
You know kwa dream na msee unasikia msee anasema amefungua foundation inatakiwa of certain library inaitwa jina yake.
So yeah, na hivyo ndio tunamalizia ni 279 kama kawaida.
Yeah,
tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 279 tukisema eko nene.
Eko nene.
And of course, Daddy Owen amesahau kutuambia pia na try to dominate the government.